Najua ya kwamba hapa tuko na matatizo kidogo ya stima. Sindio? Ni matatizo kidogo ama matatizo kubwa? Nasema ni matatizo makubwa. Sasa sikizeni bana. Mimi niko na short term solution na niko na long term solution. Short term solution. Next week tunawaletea generator ya 3 megawatts kusaidia nyinyi kufanya ile short term solution. Lakini ya muhimu zaidi, tunaunganisha stima kutoka Ethiopia 70 kilometers na Mandera hii. Ndio tuweke Mandera kwa national grid. Ndio tuhakikisha kwamba mambo ya diesel na yale mengine tunayasahau, nyinyi pia muwe katika national grid. Na vile vile nimesema, wakati tunawaweka katika national grid, pia tutafanya solar hybridization. Ndio vile vile tuweze kutega hii solar mingi hapa, jua isiwe inatuumiza, tutumie hiyo jua kuendesha mambo ya umeme na stima na ku light up our towns and our cities and in Mandera County.